More music on northwesternmusic.org.
DJ, I will fetch you on the beach.
Zero zako hizo umani soko ni za bongo. That's why I love you baby, kuwama kwako uko na zero zako hizo umani soko ni za zero. That's why I love you baby, kuwama kwako uko na zero zako hizo umani soko ni za bongo. That's why I love you baby, kuwama kwako uko na zero zako hizo umani soko ni za zero. That's why I love you.
True story. Diwe wene ni matika ise nise munga kulipe cheni kwenjinga. Mami wandileka ni kuuze fazona. Uro na kutiro ndiwe weka ni maona. Enda uka sambe ni kupele keko auti. Wewa mbela kalicho uba uze ketauti. Nisiba ni malakwa pati umani gurira. Ni wanga kiwanga chite vindu fe umanchitila. Apa na vomela ndiwe mambo yanga. Ise wabili mpaka chapena kumanda. Goodness yako umachite understand. Uro nilipe kwacha. Noro chena land. Ifi ndi yevindu veni makonda paliwe. No wanda kukusi ya ine muanti ni nowe. Sembe kulikufa futi na uka na futi. Ndiwe ninga sanke na futi na futi. One.
Baby kuwama kwako uko na zero zako hizo umani soko neza zero. That's why I love you baby, kuwama kwako uko na zero zako hizo umani soko neza bongo. That's why I love you baby, kuwama kwako uko na zero zako hizo umani soko neza
zero. Zero.
That's why I love you.
Kaleza pole mama huma ni mbeza chimwera. Ni mambela manone munga ni baka mpelwa. Lafu na mutima diwe unatenga. Kutche ni chinze iwe ndiwe unalenga. Come rain come sunshine diwe wanga. Chikonde so tight munga movie na banza. Indie love no teaser ya masafu. Wewa ni kondela waleta happiness. Cheka say yes by loneliness. Chikonde chatu chili munga nzimu na uchi. So close munga slap una mbachi. These are the vows to my one and pretty. You are bright like sunshine, little me sunshine. Olo pako kole buwanzi ni zali ndila. Dawa kumutima kwanga ndiwe ni nasala. Iwe naini, nika storm na shoku. No matter what it takes is a sila na hoku. Diwe ni mashimika konse kubanzanga. Iwe kunisi yani shinange na sanga. Mushiko ni chatu suna jite disappointi. Sembe ni kusukuru sembe wakia 6 points. Hawks
na zero zako hizo umani soko ni za bongo. That's why I love you baby, kuwama kwako uko na zero zako hizo umani soko ni za zero.
Yeah.
That's why I love
yeah.
you.
You drive me crazy full driver kuchaina mam. I love you baby, sinifuna kukuna mandaba. Jiwaweka mutima unasala. Nanguinsa la 13 dale juwe mbama. No force kulipe AI proposal for dozi. Love ya unipasa no pose. Tell me what you want to go for a fake TND perfect force tikwele ndeke. Something like that. Genge kendens besi wakwa nisabo batese bench. Kumozi na ma ex kweza revenge. Na wonse vaja besi wakwa nisogula lunch. Yeah, douche 6 feet. Again, not fair kwanga.
Umani soko niza bongo. That's why I love you baby, kuwama kwako uko na zero zako hizo umani soko niza zero. That's why I love you baby, kuwama kwako uko na zero zako hizo umani soko niza bongo. That's why I love you baby, kuwama kwako uko na zero zako hizo umani soko niza zero. That's why I love you.
Music.org.
Your boy, Max Lloyd, good night.